Bona ngabe uzukuthi mizwa yakho ayibambeli umuntu wamlu Uwengaza Uwengaza Bona ngabe uzukuthi mizwa yakho ayibambeli umuntu wamlu
Awuyibambeli mizwa yakho Awuyiphosi mawo Ngiyabona ukuthi inhliziyo yakho Ilashile overload petemo Awuyibambele mizwa yakho Awuyiphosi mawo Ngiyabona ukuthi inhliziyo yakho Ilashile overload petemo Awuyibambele mawo Awuyiphosi mizwa yakho Ngiyabona ukuthi inhliziyo yakho Ilashile overload
Como ela pegou